Nebo kene mono. All Nebo Security Director. Wadada. Actually, I can report officially on what happened today. Na Nebo. Tata bu oke ụbọchị eji malụ Nebo. Tata bụ ka Nebo na-eri ọnwa asaa festival. Yesterday ka e bidoro ya. Tata abụzị the last day nke anyị na-akpọ itiri ọna. But it's unfortunately na Nebo tons tata wee bụrụ ọbara ọbara. Iwe mee na Nebo tata adọrọ m nchezọ. Mmadụ niile nọ na Nebo bụ anya mmiri n'anya. To the extent na one of my vigilante men, Mr. Uchenna Obiokwe, the only son Mami Amutal, the only son Okanokunwanya, he lost his life today. Owebulu na iwe menu bu na two vehicle Batalu Nebo turu Amobia. Gafeche police checkpoint di chana Amobia. A Lexus Jeep and the Sienna bus. Both of them has no number. Weba break no Inwuchi Junction on Nebo. We open wo. Fire na shop onye umunono a na-akpọ Eche. As I'm talking to you now, the Eche in question, the owner of the shop, mbọtụrụ ya n'ọkpa. Nwa ya nwanyị ya dị ebe 6 years or so, mbọtụkwara ya ọsọ wee gbagbuo 8 men at the spot, that place. Then we call other men, like Madito, and then Kainye Laka Bucheche Amaku General Hospital, Mbotocha. My security man was just a victim. On Apotol for patrol. Because now I'm a patrol yesterday, all on Nebo Nine throughout. We repeat the patrol today. Aging because of the patrol, we cancel one meeting in the Board of Trustees, send the PG. Namanavaye, where that I should call all my men by 12 o'clock in security office. We will be in enumeration. But I advise the PG that due to the situation of the town, na anyị need to relax. Na ọ bụrụ na anyị relax ya, na o nwee ike ewe the opportunity to strike ya, anyị wee bidokwe the patrol again. One of my men team, nọ n'eze oye n'Igbo, na ya. When this thing begin to happen, the order of my men, the second team, battle in our office. He drop a mad and abo, Moito, Wajide, Nakpagala, before we got the information. Immediately, we are coming out Naked Dungeon. We met those people. They opened fire. Then all of us started shooting. They gunned one man down there again. They followed the Nice road. They drove away. I've deposited the vigilante men in a general hospital. Of course, other families members, ma ndị ọbịa agbagbulu maka ọ bụrụ ọsọ n'Igbo, at least ndị ọbịa na-abọ, the involved, their family relative, abego buchekwa ebe ncha niile. I spoke with the DPO. I spoke with the DSSS officials. I'm going to the CPO tomorrow morning. I have an appointment with DPO tomorrow morning. Can they register the case officially? So that is what is exactly happening in Igbo today. I decided to report it here. Unuwe malu nkebe eziokwu. Mana nkebe eziokwu bu na I cannot say for sure the ban. Amara mo ndo no government. Amara mo the court. Amara mo ambrobas. But the news was going around. Oforishin on the court. I have your revenge. Oforishin on the no government. But in due course, I am a chairman of the mission. Mgbe si ka mkpụrụ obu ndị niile egbulu egbu ka mkpụrụ obu ha zuru ike na ndokwa. Amen. Finally, lote na iwe m kwuru, I've been saying it. I said it time without number. Ụfọdụ na-afụcha m asị onye amachara iwe. But I was saying that I am on ground. Na security bu emergency. That our security need to be beef up. Na inwegori plan. A na-enwe supplementary budget. Maka na ama m n'obodo adoro mma. Eji m iwe na-eme na other neighbors wee na-eti mkpu. It's unfortunate. Na mụnwa bụ the security director n'Igbo. Abịa m na meeting e mere na Trick Point. To give them information, PG invited me to come. Any day my presence. Anọkọtara m bịawa. But it's unfortunate na mbata. The way the security committee and board of trustees stopped me from entering the meeting was so embarrassing. I was ashamed of myself and leave the venue. And my one Nibo. Can Nibo Mulanya? Kitaka Ubo. Security, as I told you, Abriwana Menora. Maybe we are calling series of meetings. So much meeting, so much grammar was involved. A na-akpali ndị mmadụ ma ndị a na-akwa iyi ma ndị a na-aka ọnụ. Ọ bụrụ sọ onye nwere ego na-enwe uche, onye nwekwu ego na-enwekwu uche. Mana unu egere m ntị. Mgbe na-achị na osikwe taa ka dị mma na ọka dịkwa gboo. Ka anyị mara na ibe anyị ememewe. A nara agba akwụ na igbudu ọra. I've said it. Maybe. Oke meeting na oke nkwado anyị na-akwado. Babeshi ka bagoshi anyị. Saba anwa na-akwado kwu nkewe. Because na ọnụ anyị bụ basket. Meeting karịa, Igbo odide karịa. A na-publicize otu esi echekwa obodo. Ọ na-aba ndị ilo ntị. Bikonu. Ka anyị wefunu mma na-akịrị na-ejire mma eri akịrị. To be forewarned is to be forearmed. Ka ọ ragoro m otu a. All the security director n'Igbo na-ekwu ekene m unu. Thank you all.